buvuddeyo mukulembeze wa kibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo abantu mu district mu bitundu ebyebuyikwe baabasabye bonna okulonda mu bungi ng'okulonda kutuuse okwa 2026 ate n'akalulu babeerewo bakakuume ekyo nno kibayambe okwetakkuluzaako ebizibu byonna ebibaluma mu kitundu naddala singa banabeera balonze abakulembeze bonna bali ku nkyukakyuka. Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde anoonya akalulu k'obwa pulezidenti mu bitundu bino ebyebuyikwe era ono gy'asinzidde n'ategeeza nti ebisoomooza abantu bingi nnyo ensangi zino omuli okugobaganya abantu ku ttaka buli kaseera ebyobulamu ebitali bya mutindo mutuufu awamu n'ebirala wabula ono agambye nti bonna abaneetaba mu kulonda basaanye balonde n'obwegendereza balonde abakulembeze abagenda okubayamba okulaba nti baleetawo enkyukakyuka mu kitundu kyabwe ku nsonga zonna ezibaluma ekyo nno kijja kubayamba okugenda mu Uganda empya nga buli kimu kyonna kiteredde bulungi.
Eyo kwe kuri Museveni kulonda ambulera ku MP oba ku meya oba ku kansala kubeera kuwagidde fenna erobo ono zitagulanyi ne bwolonda nkimanyi bulungi tikumulundi guli waliwo abantu erindikamu waliwo abantu erindikamu netubeesiga abantu ba wano wano waliwo akasajja tebayita Luwanga kajja n'ambulera yaffe netubeesiga naye tukiriziganye tebali abantu ab'emyoyo emitono ate tebali wanooka ne Masaka baaliyo ne wakawempe baaliyo n'ebitundu ebirala baaliyo naye ku mulundi guno mwekenneenyeza bulungi era buli agenda okugira ku ambulera yali ku kituufu. Tewaliwo abagenda okujja nga beesimbye ebifaananyi lyange abamu bali babakuleka ebifaananyi nange naye baganda bange omuntu agenda okujja n'akabonero akatalina ambulera simwinako buvunaanyizibwa.
Era n'abeeno abasabye okusigala nga babunyisa enjiri ey'enkyukakyuka buli wamu we bayita ekyo nno kibayamba okutuuka ku buwanguzi mu kulonda okwa 2026.
Yakalambe wano nga tukoze endagaano wakati wange nammwe tetugenda kuyimirira ku mazima tetugenda kukkiriza kuba bantu njagala tube wano nga tukkiriziganyiza abantu be tutya ate ffe batutya nnyo tetukute mayinja tetukute mundu nefuluma ewaka wange ngakute bendera eno neeno bendera bagitya kuba bamanyi ne boba muganda ne boba munyankole ne boba mulango ne boba musoga ne boba mukalamoja kuba okutya bendera eno tuba baluganda era njagala okasaba musigale nga buli bwawamu mu mwoyo gwa bendera yaffe eno tugenda mu kulonda naye nga tetunnatuuka mu kulonda okwo tulina emitendera ena egigenda mu protest vote oba kalulu kano ak'okwekandagga bannange mbasaba tugende mu kalulu kano nga tugamba ekimala kimala sawa zino tuli mu kanoonya naye sigenda kuna mukisa kukomawo wano buyikwe bannange tebagenda kuwaayo kudumira kulala kwekuno kwekuno kwekuno.